Habana abiri mbabiri ya wadiba wangalila kungudo ze chibuka soroti badizidua benganda za bolubanyi moloma kamulamba nga babu dabudi wambiale vye nja ulo nga bano baba mitundu okuli Teso, Karamoja, Langone, Bugisu nte kene ume duwa momutwe ekitongole kiteeso Children's Development Foundation kimanyiddwa nga Freedom Boys nga bakolera amu n'abakulembeze b'ekibuga Soroti kubaana babudaabudiddwa abaana babadde bawala ate 18 balenzi abaana bano babanguddwa mu kubukugu mirimu egy'omutwe ate abamu baddayo mu masomero ne bava mu primary ne bayingira ne senior ekibuga Soroti kisanze okusomooza olw'abaana b'oku nguudo wakati basoba mu 18 nga guno omuwendo ogubyamu emirundi esatu ogwebifo ebibabudaabuda gwe basobola okulabirira Musa Oroma amyuka mbaka wa gavumenti w'ekibuga Soroti alaze obwennyamivu olw'abaana b'oku nguudo abeeyongera mu ggwanga tibandivaako butebenkevu bw'eggwanga okubeera mu mabitigga Oroma agamba nti abazadde bagwana okuteeka amaanyi mu nkuza y'abaana awatali kufa ku kikula kyabwe oba balenzi oba bawala.